nje narubu ndacyafite ubwo kukubwoba ndaburarangira kuko ndahageze nzanga bigicumba ndi gutekereza ko biratwata katene
urumva nyine nubwoba nyine nyurukumba se ubu ngize ngo bigeze hariya ndurukureba ko ubwo babukirimo se ubwoba burimo
ubanza ni Emmanueli Twagirimana wo mu mudugudu wa Rutagara mu kagari ka Rukoko mu murenge wa Rubavu. Undi yitwa Celestin Musekura wo mu mudugudu wa Bisizi mu kagari ka Rusigari mu murenge wa Cyanzarwe nawo wo mu karere ka Rubavu. Aho Twagirimana avuze ageze agasanga hacumba naho igikoma cy'ikirunga cya Nyiragongo cyagarukiye gitemba gituruka kuri Nyiragongo. Naho u Rwanda na Kongo Kinshasa bigabanira muri aka gace. Aha hantu ijwi rya Amerika yahageze kuri iki cyumweru mu masaha sita yari kumwe n'abantu banyuranye barimo uyu Twagirimana bari bagiye kureba uko hameze. Twasanze icyo gikoma cyahindutse amabuye y'amakoro. Gusa cyari kigishyushye kuko wagihagararaga iruhande umwuka w'ubushyuhe ukakuzabiranye. Uwari kwibeshya agakandagiramo yashoboraga kuba yanahasiga ubuzima. Twasanze ibintu byose icyo gikoma cyasanze cyari cyabitsinsuje. Ntawashoboraga kumenya ko higeze ibiti, intoki, ibijumba n'ibisimbo. Twagirimana na Musekura twaganiriye mu gace ka Rutagara gatuwe kanacururizwamo. Saa saba zendaga kugera. Ibyo bihirimye Musekura agize ati ahubwo ngize ngo bigeze hariya ni urukinga rw'amakoro rwari ruhibitswe n'umutingito uri guterwa n'iki kirunga. Twese twari dukwiye imishwaro dutekereza ko ari cya gikoma kitugezeho. Usibye Abanyekongo batuye mu mujyi wa Goma bahungiye mu Rwanda, abaturiye iki kirunga barimo abo mu mirenge ya Rubavu na Cyanzarwe nabo bahunze amazu bajya ahandi nko ku misozi nk'uko bitangazwa n'abo bavuganye n'ijwi rya Amerika muri Rutagara.
Njyewe nahunze nabonye bimeze kuriya ndihungira. Navuye mu rugo mbona abantu bari kujyana amaka, bari kujyana ibiti, ibindi abantu turage barikoreye. Nanjye ndareba rero ndavuga ati cyari igihe cya saa kumi n'ebyiri umuntu ari hafi gufata ifunguro ryo kurya, ngira ubwoba kurya birananira.
Twese twaraye kuri kaburimbo ku muhanda wa Rugerero na n'ubu umudamu n'abana baracyariyo sindamenya ko bagarutse. Ubwo babagifite ariko ntabwo twari turakarya.
Ntago naraye mu rugo, twaraye mu musozi. Byacanye twiruka tujya mu musozi ngo turebe aho byerekera kuko twumva ngo mu musozi ntago amahindura ahurira.
Brida Nyirakageshi we n'umunyarwandakazi ufite umuryango we mu Rwanda mu murenge wa Rubavu ari gucuruza ibishyimbo mu Rwanda arikuye igoma ari naho abarizwa. Mu masaha atanu yaratashye ariko agifite ubwoba.
Banye bigurumiye rero kuko umuryango wanjye uri aho. Ubwo numva ntari byihanganire umuryango mbafite. Ni abana naje ndi kuvurura nk'abandi turi kwiruka. Baratujyana, batujyana muri sitade. Niwe nari ndi guhunza yanjye hano mbona nabyo biri gutemba ariko noneho nkabona no hakurya nabwo ngiye gupfa kuri n'umwana n'abana undambuka.
Hanyuma kusubiyeyo usubiyeyo
ubona abana babaho baterera nkumbwira ndi kumva bitewe n'uko kureba abana bari gupfa nabwo kandi aricyo cyari kibatunze kugira ngo nkore nawe babeho. Ubwo ngiye kongera kwicaraho narindi
mu by'ukuri niba tubyumvise neza umutima nawe nturatuza. Iyo sitade abahunze baturutse Goma barajwe muri sitade Umuganda ya Gisenyi. Cyakoze Al Bashir Ismail na mukuru we Jean Marie Twiringirimana b'Abanyekongo bavuga ko nta bwoba bafite. Harabanza Ismail.
Nyina abantu bose barirukanze aho byatangiriye, tubonye abantu ko bashizeyo, natwe tubonye ko bitangiye kutugeraho turiruka. Ubu twizeye ko byashize kuko turi kubona ko byapfungutse. Mu Rwanda twakiriwe neza cyane nta kibazo, ni abantu beza. Kandi turabashima kubera ko badufashije. Kuko Abanyarwanda bagira umutima mwiza, badutwaye mu mamodoka batugeza kuri stade.
Wari wavuye yuriye?
Ntabwo twariye.
Hanyuma mwariye?
Twariye.
Ninde wabagaburiye?
Twagiye mu baturanyi nyine ba inyuma turarya.
Twirukanse turi benshi, mbese ukuntu mu ruvangitirane rw'abantu turi kuva turapfuye. Bababwo ntabwo hari igihe kitakongera kugaruka kubera Imana n'ibishaka.
Dr. Digne Rwabuhungu ayobora ishuri rya mine na geologie muri kaminuza y'u Rwanda amaze imyaka 30 yigisha iby'amabuye y'agaciro n'ubuzima bwo mu nda y'isi. Arafite icyo asaba abayobozi n'abashakashatsi.
Inama natanga icya mbere ni ukumenya ko iyo utuye muri iyo bice ugomba gucungana n'igihe. Buri gihe ugomba kuba witeguye kuko ntabwo kiguteguza ku buryo wamenya. Ubuyobozi n'abashakashatsi ni abantu babiri b'ingenzi. Hagomba abashakashatsi babizi kandi babikoramo babinabikurikirana. Hagomba n'ubuyobozi bwegereye abaturage ushobora kubabwira aye ngombwa ko bimuka bakimuka bakakiza amagara ariko byakabaye byiza ko bataturana n'ikirunga ariko ubu barahatuye nakundi wabigenza abayobozi bakorana na scientific na kibazo cyabo kuko kenshi nuko scientific ibwira abayobozi niyo yaya gaciro icyo gihe niyo haba ikibazo
yongera ko abaturiye ibirunga byo mu Rwanda byazimye nka Muhabura na Karisimbi badakwiye kwirara ku igihe icyo aricyo cyose byakongera kuruka ko bitazimye ko ahubwo bisinziye hari urwego rwo muri Congo rwari rwaravuze ko iki kirunga cya Nyiragongo kizaruka mu myaka ine ariko kirutse nta n'umwe urashira kuri Dr Rwabuhungu iryo si ikosa ry'urwo rwego kuko n'ubundi bibari kugenekereza ahubwo inshingano y'ubuyobozi ni uguhita butangira kwitegura icyo kibazo buki kimenyeshwa